But the thought that particularly struck me was this.
Kodwa ingcinga ethe yandihlasela ngokhethekileyo yile yokuba ayondoda kuphela eyathethayo nje okanye yashumayela into, kodwa yindoda ethunywe ivela kuThixo kwaye ubulula obu yathi yashumayela ngayo ilizwi igumela ukuba kongameleka wonke umntu. Kukhona ubunzulu nje kulo, kwaye njengoba benditshilo ukuba bendisikelelekile, kwaye ndiyathemba ukuba sonke sizawusikeleleka. Kodwa omnye kumele aqaphele kakuhle ukuba kumele unzule kwingaphakathi lakho uze uvuleke phambi kwenkosi phambi koba ndiqala ukuguqulela. Ndithanda ukwamkela wonke umntu ngokufudumeleyo nje, kakhulu umzana wethu othandekayo waseKinshasa ezayi kauba ndisazi nje ndithe ndadla endlini yakhe. Ungambona phayana, Thixo akusikelele phakathi kwethu. Sizamcela ngomso ukuba azobulisa ibandla njengokufutshane. Namhla asizuba nalo ixesha ngokuba sifuna ukuguqulela. Thixo akusikelele ngokobutyebi. Siyavuya ngaye wonke umntu onokuba lapha, ngaye wonke umntu, ngaye wonke udade, kwaye ndiyakholwa asihambeli kude uba asisuki kude uba sizobonana nje apha. Sihamba sisiza sizokudibana noThixo, kwaye siyathemba siyathemba ukuba le ntshumayelo ngokuhlwa nje izawukhulisa ukholo kuthi. Kwaye iya kusikhulisa isakhe ngokuba sonke siyakudinga oko kwezi ntsuku. Akekho umntu oza enokholo, kodwa ukholo luza ngokuva, kwaye ngokuqinisekileyo njengoba sisiva intshumayelo ukholo ke luyangena entliziyweni zethu aze uThixo alungqinele olukholo. Ngoku siza kucula ukholwa kuphela, emva koko ndiza kuguqulela. Ngenxa yokuba ithatha phantse iyure yonke, cela nibe nomonde, ixesha lifutshane. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela. Ngoku masithobe intloko zethu nje okwethutyana phambi uba sivulile izwi lakhe. Nkosi ethandekayo enenceba, siyavuya kule ntseni ngayo inyweba esiyifumeneyo ukuba sime bukhoneni bakho. Sijonge kuwe, sibiza kuwe wena bawethu. Asikhumbula kwizibhalo zethu ukuba wena uthe thandazani nithi bawethu semazulwini, ukwazi ukuba sonke sihlangene sizalelwe esonweni miliselwe ngobugwenxa siza ehlabathini sixoka. Sizelwe siludwayinge, size kodwa ngegazi lonyana wakho inkosi Yesu, ngalo ubabalo olungena kufikeleleka olusilunikiweyo ngoku sinenyweba yokujonga phezulu sithi bawo. Oh, siyakubulela ngakho oku. Kwaye namhla siyawucela Nkosi ukuba uhlole iintliziyo zethu njengoba sidumisa. Siza apha ingekho enye injongo kodwa kukudumisa wena, kubona apha kulo mhla omkhulu esiphila kuwo ngoku. Akubonakali ukuba yonke into ithe yasilela, kodwa ikhona into enye ngokuqinisekileyo engenakusilela. Yesu lo, kuba wathi kuthi xa wayesemhlabeni ukuba izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwe lam aliyikusilela. Sisiqinisekiso esinjani sinaso ke ngoko ukuba siphumze imiphefumlo yethu kwiphakade elililizwi lakhe. Ngoku silinikiwe ngokwedidi lencwadi ebizwa ukuba iBhayibhile, sazi ukuba yabhalwa ngumoya oyingcwele kwaye ingacaciswa kuphela ngumoya oyingcwele. Angangaza ke ngoku phezu kwelizwi libhaliweyo aze athethe kwimilebe nokonakala nakwiindlebe ezinokonakala, aze azinike ukuqonda kwenze bawo, ukuze kushukumise iintliziyo zethu, ukuze simthande ngakumbi kwaye size sibe nobudlelwano obungcono kunye naye. Usizise kudlelwano olusondelweyo. Ngoko siyakucela kule ntseni Nkosi ukuba kukhona abagulayo abanesidingo apha ebandleni kuwo wonke umhlaba, yanga singafumana inzuzo yamanxeba akhe yomzimba wakhe phezu kwethu namhla, ngoba kubhaliwe ukuba wahlatywa ngenxa yezikreqo zethu, ngamanxeba akhe saphiliswa. Kwaye njengoba uDavide wakudala wakhala wathi mayibongwe ibonge iNkosi imphefumlo wam, ungalibali konke okulungileyo akwenzele kona, oxolela bonke ubugwenxa, ophilisa zonke izifo zakho. Kwenze namhla Nkosi apha kolu nqulo uba wonke umntu olapha unesidingo noba yinto na, noba lusindiso lomphefumlo okanye impiliso yomzimba, yanga singafumana inzuzo yedini lakhe elikhulu namhlanje. Sizithoba phantsi kwakho ngoku Nkosi, kwaye siyathandaza ukuba wena uyawuthetha nathi, uthethe ngathi kwaye uyakuva nga usive Nkosi, uphendule imithandazo. Sicela egameni lonyana wakho sikelekileyo iNkosi uYesu umsindisi wethu, amen. Kukhona okulunge kakhulu elizwini likaThixo, ngokuba intetho enzima leyo kuwo wonke umntu ongafana zihlola izibhalo. Andifunda ilizwi ndiyawuthi oku kuvakala kumnandi, ndizawukrwela nje. Ngoku xa ndiya kwinkonzo elandelayo ndizawushumayela kulo mxholo, kwaye ndiyawuchwa phantsi imizuzu embalwa ndimamele umoya nje uba uthetha. Ngoku akuyiba kuncinci nje ekufundeni kwam bawo, ndifumane into nento evakala ingcono. Ngoku naleyo ndizayikrwela umgca ndithi nantsi ke into endizawuthetha kuyo xa ndisiye ebandleni kwixesha elilandelayo. Into yokuqala, xa uyazi nje iBhayibhile yam iphawulwe ngezinto ezithile endiza kuzithetha xa ndisiye ebandleni. INkosi ilunge ngolo hlobo, lixabiseke ngolo hlobo ilizwi lakhe kubangcwele bakhe. Kwaye yinyweba enkulu enjani esinayo namhla kule yure kabonakala ngathi lonke ithemba lilahlekile kodwa kunjalo ufumana isekelo esinye esiqinisekileyo esiqinileyo eloke lilizwi bekuphezu kwenhliziyo yam kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo njengoba ndiye ndaxela umzana uNeville okanye ndathume ilizwi kuye ngodadewethu uWoods ukuba bendizawuthetha kule ntseni phezu kombhalo wesandla eludongeni bingumyalezo inkosi eyandinika phayana kuloliwe ebendiwukhwele xa ndisuka eCalifornia kodwa kulo myalezo bushukumisa kakhulu kule yure ude nde ndishiye abantu ndifumane izinto ezinkulu esingafani sizive zityilwa elizwini likaThixo kwaye ukubona iyure lena siphila kuyo ngokuqinisekileyo sisekupheleni emva koko ukubashiya abantu bekulo meko emva koko ngaphandle kokuba kuze omnye umyalezo oza kulandela unika ithemba ebandleni ngoku ishiya loo nto abantu benokuzibuza bephakuphaku nje ngoku ndacinga ukuba ndiyakulinda kude kufike icawa elandelayo emva koko ndizawuthetha kumbhalo wesandla eludongeni kwintseni yangecawe okanye ngokuhlwa ke ngecawe ndithethe phayana malunga nokuxhwilwa kwebandla phambi kwembandezelo ngoko ukuba izinto zisondele kakhulu ngoko uxhwilo lusondele ngaphezu koko ukuba ibandla lihamba phambi kwembandezelo ngoku ndiqinisekile ukuba niyaqonda ukuba kwenzeka ngolo hlobo ngoku ndifuna ufunda pha kwincwadi esithile kwisahluko sesithathu malunga nebandla lalo mhla umqolo weshumi elinesine emandiwufunde ekuqaleni isityhilelo sahluko sesithathu umqolo weshumi elinesine isithunywa sebandla eliselawodike sibhalele uthi utsho uAmen ingqina elithembekileyo eliyinyaniso ingqalo yayo indalo kaThixo ukuthi ndiyayazi imisebenzi yakho ukuba akubandi akushushu akwaba ububanda akwaba ubushushu ngenxa yenokuba ke udikidiki ungabandi ungeshushu ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam ngokuba uthi ndisisityebi ndizityebisile andiswele nto ube ungazi ukuba uludwayinge ulusizana uluhlwempu imfama uhamba ze ndiyakucebisa ukuba uthenge kum igolide evuthiswe emlilweni kuze ube nobutyebi nengubo ezimhlophe ukuze wambeswe lingabonakali ihlazo lobuze bakho nentambiso yamehlo uthambise amehlo akho ukuze ubone mna bonke ndibathandayo ndiyabohlwaya ndibaqeqeshe sondelela ngoko uguquke yabona ndimi emnyango ndinkqonkqoza ukuba ukuba uthe umntu waliva izwi lam waluvula ucango ndongena kuye ndidle naye adle nam ngoku lamqolo wamashumi amabini pamba ndifeke kwinyaniso yoba ndinike umxholo ndifuna unika umxholo othi ndimi emnyango ndinkqonkqoza wonke lo myalezo kulentsini esiqhubo ufunda ngamazwi kaKristu ngokwakhe emva kovuko lwakhe etheta nesigaba sebandla sokugqibela njengoba siqonda ukuba kukhona khona amabandla asixenxe kulamhla amabandla asixenxe ase-Asiya bandla ngalinye kulo lalinesithunywa kwaye ezozithunywa zazithunywa ukuba zikhokele bandla ezantsi kwisigaba ngasinye kwaye ngoku siphele apha kwisigaba sokugqibela saselawudiki. Akuqhelanga kakhulu ke ukubona indlela ehlaselayo apha le nto kule ntseni emalunga nebandla lalomhla. Ukujobona imeko zebandla elidikidiki. Oh, kunjani kuba bathi, oh, thina sineenkqubo ezinkulu, sakha ibandla lezigidigidi. Kwaye ibandla lethu liyaphumelela. Sinamalunga amaninzi ngaphezu kwalabo besinawo. Umfundisi wethu bhatalwa kakuhle, kwaye sihlangane nje kakuhle. Ukuba olwayo lobizo lomhla, kodwa iBhayibhile ithi nize ngamahlwempu ludwayinge zimfama. Cinga nje ukuba umntu abeluhlwempu abeludwayinge abeyimfama abe engayazi loo nto. Ngoku kuba ebesazi ebezawuzama ukuzenza ngcono, bezawubaleka esitratweni ayokhayela impahla, bezawuzama uba azenze ngcono. Kodwa ukuba ukuloo meko abe engayazi, yho, yinto ebi enjani leyo. Ngoku ebusweni bayo konke oko, lo ayingomxholo wam ke lo. UYesu wathi, ndimi emnyango ndinkqonkqoza, ukuba umntu uthe wawuvula umnyango ndiya kungena ngaphakathi kuye ndidle naye, naye adle nam. Oh, sisimemo esinjani eso ebantwini abaphila kulo mhla. Ukubona le mibono mibi esiyijongileyo ngoku, size sifumane isimemo esinobuqaqawulo esinje. Ndimi emnyango ndinkqonkqoza, ukuba ubani uthe wavula ndiyakungena ngaphakathi kuye ndidle naye, yena adle nam. Oh, bubudlelwano bunjani, yinyweba enjani, ludlelwano lunjani. Ndimi emnyango ndinkqonkqoza. Omnye wochwepheshe endingena kubiza igama lakhe kweli xesha wazoba umzobo kaYesu enkqonkqoza emnyango. Wonke umfanekiso ngaphambile wazisa umfanekiso ongusaziwayo kumele ukuba aye kwiholo lokuhlolwa. Abantu ababesaziwa babewuhlola lo mfanekiso bafumana zonke iimpazamo ezazipha kuwo. Ngoku emva kwalo mfanekiso mnye owayayo kuholo lonyeliso, kwabuzwa laa ndoda eyagqithisa laa mzobo. Wathi umnyelisi, inye nje into endiyifumana igwenxa kumzobo wakho. Wathi, ulibele nje wena ukubeka ihenjisi yomnyango. Kwaye umzobi wathi, oh hayi, uphose ukuqonda. Ukuba ihenjisi ibingaphandle ebeya kuvula ucango ukuba angene, kodwa ihenjisi ingaphakathi. Umntu ongaphakathi nguye ekumele avule umnyango. Ilolo hlobo kanye uYesu ngenceba yakhe yonke, nayo imfesane yakhe yonke kodwa uwe umntu oza kumvulela ukuba angene okanye ke uza kumvalela ngaphandle. Uwe onehenjisi kwicala lakho. Sawuthini umntu unkqonkqozelani kumnyango omnye umntu? Yintoni isizathu? Umdla yintoni? Ufuna ukungena? Unento afuna ukuthetha ngayo okanye unento afuna ukubonisa yona? Xa umntu enkqonkqoza emnyangweni wakho, bafuna ukufumana umdla othile okanye babe nobudlelwane okanye kukhona into afuna ukuthetha nawe ngayo. Sisizathu eso uYesu asinkqonkqozelelayo emnyango. Wena ungacinga ntoni ukuba kuzo zonke izigaba abaninzi kubizwa abantu ukuba baze kulo mnyango? Masike sibuyele umva kancinci imizuzu embalwa, asicinge malunga nalaa Kesare uAugusto okweza ntsuku zokulawula kweRoma. Sawuthini ukuba ijoni leenyawo laliphila ezantsi phayana kwisithunzi ezithile, kwaye uKesare uAugusto wayenokuphuma phayana ebukhulwini bakhe ahle aye kwesa sithunzana apho le ndoda ihlala khona, anqonqoze emnyango? Wowu, ingaba luvuyo olunjani olungenzeka phayana kuloo ndoda lowo apho ubukhosi bonke baseRoma busemnyangweni wakhe? Zama ukuthetha naye. Wowu, angavuya kakhulu. Wayenokuvula umnyango awuwe ngobuso bakhe athi, "Oh, Nkosi enkulu, ngena endlini yam ethobekileyo. Nantoni obona ingathi yayifuna yakho." Ngokuqinisekileyo angavuyiswa kakhulu yiloo nto ukuba abe nenyweba enjalo yokuba avuyise ubukhosi bonke baseRoma ngomhla wakhe. Ingayinyweba enjani na ukuba ihlwempana njengexesha lika Adolf Hitler eJamani, ngoloyiko lweJamani, ukuba wayenokuhla aye kwindlu yendoda elihlwempu aze anqonqoze emnyango? Kwayindoda ingaya phayana emnyango iphamise umdiyadiya wayo ijonge, ibone umntu oyikwayo waseJamani, uHitler omkhulu eme emnyangweni wakhe, umlawuli, umphathi waseJamani, angathi ayi, andifanelanga ukuba indoda elolwahlobo ingazi zonkqonkqoza emnyangweni wam. Uthetha ukuthi uHitler ufuna ukuthetha nam? Mna ndilihlwempu. Ngoko angaqhuba elo cango livuleke awuwe ngobuso bakhe athi, "Hitler, ngena ekhayeni lam." Ngokuqinisekileyo nantoni na oyifunayo yakho wena oyikwayo umkhulu waseJamani, ngokuqinisekileyo wayenokuba wayenovuya kakhulu ukuba enze oko. Hayi kuphela oko, ingayinyweba ukuba enze oko. Cinge ukuba uHitler uze emnyangweni wakhe, ngoko kumele ujonge ukubaluleka komntu onkqonkqoza emnyango. Loo nto inonto yokwenza ukuba ngumntu ohamba ecela, ungaba nelungelo lokuvula umnyango okanye uvale umnyango okanye ungayi. Ukuba ubungenanto yakumnika, ungazivugula nje ngomceli Kodwa kuba ngumuntu obalekileyo ngathi namhlanje. Ukuba umongameli uDwight Eisenhower angahla apha eJeffersonville namhlanje angiqonqoze emnyangweni womntu nje nompi na olungileyo umdemokrat, ungaziva unenyoba kakhulu kuba uye emnyango uvule umamkele umongameli uEisenhower. Noqaliso hluka kwipolitiki kwimbono zenu ngokuqinisekileyo, kodwa ungavuya ukumvulela ucango ngoba kutheni ungumongameli waseMelika, yindoda ebaluleke kakhulu. Noxa nisahluka kwimbono zenu zepolitiki, ingaba inyweba kakhulu nakomphi na umdemokrati apha kwesi sixeko okanye nakwesiphi na esinye isixeko ukuba avuyise umongameli uDwight Eisenhower ngokuba ngumntu obalulekileyo umongameli waseMelika, yindoda enkulu. Indoda ehloniphekileyo enesikhundla esihloniphekileyo mvanje pha eNgilane kuza ukumkanikazi, wanyuka waya eCanada, wavelela bonke pha eCanada. Afika ke oku eMelika pha kwangekho namnye umntu eMelika, kodwa umntu wonke nje angavuya kuba la kumkanikazi angabavelela. Wena ubungacinga ntoni kule ntseni ukuba ukumkanikazi waseNgilani, ukumkanikazi waseNgilane noba awukho phantsi kwakhe kodwa ungummelika, kodwa sekunjalo ungathini xa enokuza azonkqonkqoza emnyangweni wakho uze ubone amaqeshwa akhe emile phaya ngokunjalo kwaye aze athi, ndingukumkanikazi waseNgilane ndizokuvelela. Ngayimnyweba enjani leyo? Ngenxa yokubaluleka kwakhe. Ungukumkanikazi omnye wokumkanikazi kwihlabathi lonke. Ngukumkanikazi waseNgilane noxa engenagunya pha kweli lizwe. Kodwa ngokuba ngenxa yokuba ebalulekile ungavuya ukuba umvulela ngene, ndingavuya nam umvulela ngene. Ndazi nje ukuba ndifumane inyweba nembeko yokuba ndivuyise ukumkanikazi waseNgilane. Ngoku Yesu akudala uyawukuma emnyango anqonqoze kwaye thina simvalela ngaphandle, asimvuleli umnyango, samyeka nje anqonqoze. Kodwa ngubani kobaluleke ngaphezu koYesu? Ndixelele, ngubani umntu omkhulu ngaphezu kwakhe? Kwaye apha uthi ndimi emnyango ndinkqonkqoza ukuba umntu uthe wavula ndiya kungena. Ukuba babunawo bonke oKesare, bonke oHitler, wonke amadoda amakhulu nabafazi eli hlabathi bemi emnyangweni wakho, ubungenawuze uthi konke nje ubavalele ngasemva phayana, kodwa ukhona lo nkqonkqoza imihla ngemihla kowakho umnyango yinkosi Yesu ke lowo umnyango wentliziyo. Ufuna ukungena ufuna ukuthetha nawe. Ungomnye wabantu abaphantsi kwakhe. Wenziwa ngokomfanekiselo wakhe. Ungumntu owenziwe ngokomfanekiselo kaThixo. Kwaye ufuna ukuthetha nawe. Akayi kwabantu bakhulu abangosaziwayo, uza kwabangamahlwempu abanesidingo. Nabani na oyakuva ilizwi lam avule umnyango, ndiyakungena ndize ndithethe naye. Cinga nje uba uyithetha ukuthini na kule ntseni, uba ukumkani wozuko, uba undinguye omkhulu walo obukwiziko elivuthayo. Ukuba lowo ohlula amanzi kulwandle olubomvu ukuze badlule abantwana baseRayeli, ngalowo wathethayo laze lama ilanga, lo wabumba inyanga neenkwenkwezi wazibeka phayana ebhakabhakeni ukuba zikhanye, lo wabiza uLazaro ukuba aphume, indoda yayife iintsuku ezine isengcwabeni yabuyela ebomini kwakhona. Cinga ngako nje, lo waya phayana kwidika lengonyama kunye noDaniyeli wamkhusela phayana kwingonyama, lo wayingena kwindawo evutha umlilo kunye nabantwana bamaHebhere, aze umlilo wabenza ukuba bangaqwengwa nguwo. Lo wamayo wathi, ndim uvuko ndim ubomi, lo ukholwayo kum noba ubufile ngoku uyawuphila, nabani ophilayo akholwe kum akayikufa. Umi emnyango woluntu oluwileyo enkqonkqoza zama ukungena kuloo mphefumlo, kwaye siyamjika laa mntu ubaluleke kakhulu omkhulu. Oh, uthi kumke okumzana uBranham, ndahlukile kuwe apha mna ngokuba mna sele ndimngenisile ngaphakathi. Ngoko ke ake ilunge kakhulu loo nto, ndiyavuya ukuba ukwenzile oko, wamvulela wangena. Kodwa ngoku yazi yintoni, kubonakala ingathi emva uba umvulele wangena emnyango, uye wafumana indawo encinci entliziyweni yakho, kwaye wena umamkela emnyango nje waze wamaphayana awajonga endlini yakho. Ungayicinga nje xelu loyiko lokuba angakwazi ukungena kodwa ajonge nje endlini yakho. Ngoko uloyiko lolu lokuba ungama emnyango wena mhlekazi uHitler kodwa awujongi phayana endlini yakho. Uneemfihlelo ezithile ongafuni uba zibone. Yindlela ke sithi ngamanye amaxesha sizibize ngawo ukuba singamaKristu simphathe ngolo hlobo uYesu. Ewe, ndiyakholwa ukuba ngunyana athixo kodwa andifuni ukuba ngene ezintweni zam. Nabo kubungozi. Uneendawo ezincinci entliziyweni yakho, iminyango emincinci ekungangenwa kuwo kufunyanwa iimfihlelo entliziyweni yakho. AmaKristu anayo loo minyango. Abaninzi bamvulela uYesu angene, bangafuni ukuba uYesu ke ngoku enze into ayifunayo. Akamkelekanga ngokupheleleyo xa kunjalo. Ukuba ndiza endlini yakho uze undamkele, ndizive ingathi ndingumzalwane wakho, ndingaya naphi napho ndifuna uya khona, ngenyaniso ke ndamkelekile. Kodwa ukuba ndiza endlini yakho ndive ingathi uthe wamkelekile ngena, loo nto ithetha ukuthi ndamkelekile naphi na endlini. ndingaya naphi na ukuba ufuna unqenqa ndingangqenqa nje naphayana ebhedini yakho ukuba ufuna utya ndingatya ndiye ekitshini ndiziva nje ukuba ndamkelekile sawuthini uba uze endlini yam okanye mna ndize endlini yakho uthi ngoku ungama apha ke kodwa ungakhe uvule laa mnyango ungakho uye phaya andinakuziva ndamkelekile ngokupheleleyo ngoko ilolo hlobo kanye loo nto ke namhlanje kubantu abazibiza ukuba bangamaKristu uthi oh ndiye ebandleni ilungile loo nto kodwa yabona isizathu soba kube khona ingxaki enkulu ebandleni isizathu soba kube khona isiphithiphithi ebandleni isizathu soba kube khona imbambano ebandleni ayikho ngokuba uYesu akekho phayana kodwa kungokuba uYesu akakwazi ukuyapho afuna ukuya khona sineza zindlu zincinci apho sithi hayi ungayichukumisi ke laa nto ungangena kodwa o ungahambi ude uyofika phaya ndiza kuzimanya nebandla kodwa mandikhe ndiqhuba ishishini lam uYesu ufuna ukulawula wena nezinto zakho yinye kuphela indlela angakusikela ngayo kuxa ekuba yinkosi yakho abe ngumphathi wakho ube ngowakhe yena wakwenzayo uYesu onelungelo lokuba abe nendawo entliziyweni yakho umdali Musa uba nezifihlelo phambi kwakhe vula intliziyo yakho ngoku masike sithethe okwethutyana okanye emibini nje malunga nezo loo minyango mincinci eminye yaloo minyango minyango mincinci yomona oh sikufumana kunintsi kwabo bazibiza ukuba bangamaKristu banomona uthi hayi oku kokwam neqela lam soloko nje kukwinkqubo yehlelo lam kulungile kodwa ukuba kungaphandle ayilobandla lombhaptisti ayiboburhabe bam ngoko kungaphandle komhlangano wethu ayilunganga ke loo nto ngoko uyabona uKristu akanawukwazi ukulawula akakwazi uba yinkosi ukuba uyinkosi ungumlawuli ukuba uthi ulungile ndingathanda ukuba enze into ethile andenzele into ethile kodwa ukuba ndingafumana into ethile kuloo nto andenzele yona ndizawuya ebandleni ukuba yenza abantu besixeko sam bandibone ingathi ndingumntu ongcono kodwa awunakulivula eli cango lincinci uthi ndiyamamkela kodwa ndizumvumela ukuba angene kwiindawo ezincinci ngokuba bendilolu hlobo usukela uba ndingumntwana ngoku ndilolu hlobo banintsi abantu abanjalo bathi ndizamvumela uYesu angene kodwa andizuvuma uba angene kwiinkqubo zam zakudala ezinye zezandawo apho kukhona abantu abakhwaza bathi amen uzuko kuthixo haleluya ndizamvumela angene kodwa anakukwenza okuya akakabi inkosi yakho xa kunjalo ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam ngoku xa kunjalo uba yinkosi yakho ungumlawuli wakho ndiyakumvumela angene ukuba bazawundithatha ndibe yinxalenye yebandla elingcono kwidolo edolophini yam andikhathali ukuba bendifuna ukuya phayana ezilalini naphi na apho afuna ndiye khona ndifuna ukuya naphi na ndibizela khona ndifuna ukuya nantoni afuna ukuyenza makayenze likhona ke nelinye icango elincinci kuthiwa likratshi o kusathana omncinci omnyama onjani lowo ohleli enhlizweni olikhathi ucingba ungcono kunabanye abantu. Ngoku anawuthumela abantwana bamphayana abanxibi kakuhle, abantu abaya phayana abekho kwinqanaba lam. Ukuba uKristu inkosi, ngoko intliziyo yakho izoba nodidi olunye ebantwini bonke, ngoba sonke sibhaptizelwe emzimbeni omnye. Ikrathi uziva ingathi wena uphezulwana. Oh, awufuni uYesu bachumiso kuya ngokuba iza kuhlisela phantsi umgangatho wakho ngendlela owaziwa ngayo apho uhlala khona. Kungangcono ndihlise umgangatho wam esixekweni kunokuba ndisuse ndicime igama lam kwincwadi yobomi yayimvana. Kodwa banamvumela ukuba angene ngenxa yelakrathi lincinci ababambelele kulo. Oh Yesu, ewe, ndiza kuzimanya nebandla, ndiza kwamkela, kodwa oh sujonga apha kule kweli cango lincinci ngokuba ungachopha phayana esitulweni kodwa ungayi endaweni ethile. Ngoku akakwazi uba inkosi yakho xa kunjalo, ngokuba ufuna ukungena kulo lonke igumbi elisendlini kuyo yonke ikhabhathi nezinto ezincinci eziyimfihlelo kumele akwazi ukufikela kuzo. Ngoko uba yinkosi ukuthene funa ukungena entliziyweni yakho, ufuna uba yinkosi yakho, uyankqonkqoza emnyango ukuze abe ngumsindisi wakho. Ngoku kuba ubambelele kumona kwikrathi kulunya zonke izinto ezisentliziyweni yakho, akakwazi ukuba yinkosi. Wena kumele umamkele njengenkosi. Xa inkosi, inkosi yakho konke, yinto ayinkqonkqozelelayo ke leyo. Oh nkosi, makangene, ndifuna ukuba angene adle kunye nam. Yintoni ukudla? Bubudlelwane. Ngoku xa unobudlelwane omnye nomnye kunjani, inkosi ngaphakathi kwakho niba ngabahlobo, niba ngopati. Into anayo uba nayo nawe, noba yintoni na onayo nayo uba nayo. Uyabona, uba nguwe ukuze wena ukwazi uba nguye, kwaye yonke into iyafana. Ngoku kukhona omnye umnyango omncinci osentliziyweni endithanda ukuthetha ngawo kule ntseni. Laa mnyango omncinci ngumnyango wokholo. Abaninzi bangqina uba bangamaKristu kodwa bafuna uvula laa mnyango wokholo. Ngoku uthi inkosi ukuba ungangena, injalo loo nto. Kodwa andikholwa ukuba yonke iBhayibhile ilungile. Ndizawuthatha nje into ethethwa icawe yam, kodwa andizuyithatha yonke enye into. Inkosi iza kusikela kanjani ke ngoko? Angaba inkosi yakho nomphilisi kanjani ukuba akakwazi ukuvula umnyango wentliziyo yakho wokholo? Ukuba angangena ngaphakathi umamkele, uzawuvula laa mnyango kwaye uyawungena kolwa kholo lwakho, kwaye uyawuhlala kunye nawe kulo mnyango wokholo. Oh, ndifuna ukumamkela kule ntseni, ndimamkele entliziyweni yam kulo lonke igumbi, kuwo konke endikuko. Ndifuna ukumamkela kuwo wonke umnyango, ndiwupushe uvuleke. Ndime phana ndimange ndimphe intsikelelo phaa kulaa mnyango, ndithi inkosi yenza konke, ndizinikela konke kokwakho. Asime kulo mnyango nkosi, sibe nobudlelwane, singene ngaphakathi Asibe nobudlelwane kumnyango wokholo Nkosi. Sibe nobudlelwane kumnyango wekhathi Nkosi. Sibe nobudlelwane kumnyango womona Nkosi. Thatha konke kusuke kuNkosi. Ukholo. Oh uthi ndiza kuzimanya nebandla. Kodwa ndiyakholwa ukuba imihla yemangaliso idlulile. Ngoku wena awufuni ukuyivumela iNkosi kuba ingene kumnyango wokholo. Izibonakalise kuwe. Oh ewe uthi kodwa mzana uBranham ndingumKristu. Ndiyazi ntanda ukuba ungumKristu kwaye ndiyakuthanda oko. Kodwa ndiyakuthanda oko ngokwamkela iNkosi kodwa uphila phantsi kwenyweba uvalile umnyango wakho. Ba uyayibaleka intsika ukusuka ngapha nangapha. Kumele uvule umnyango wokholo umvumele angene. Ngoku uza kunika iminqweno yentliziyo yakho. Lo olinde enkosini uya kuhlaziywa amandla. Ngoku uyawubhabha njengokhozi uyawubaleka angadinwa ahambe angatyhafi. Ukuba uhleli ngaphakathi kwam namazwi hleli ngaphakathi kwakho cela into uyakuyifumana. Oh ntanda ndithi kuwe ukuba unokuthi kule ntaba shukuma kwaye isiGrike esiluqobo sithi phakama uphoseke elwandle ukhole oko kuza kwenza ngolo hlobo. Oh bethu kholwa ukuba kwenzekile uya kukufumana oko ngokuqinisekileyo. Oh ayidingi ukuba ibe into eqikelelekayo. Akumelanga ube lolo hlobo ngokuqinisekileyo hayi. Soloko ukholwa nje. Kulapho amaKristu asilela khona namhlanje. IBhayibhile ithe ukholo luqobo lwezinto ezithenjiweyo. Luqobo lwezinto ezingabonakaliyo. Ngoko wena ungathini kuko ngoko? Hayi ayontsomi, ayongcinga. Ayilothemba. Hayi ngomnqweno. Luqobo. Yinto kakuhle kakuhle eyiye yakho. Umzekelo. Ndiza kuwe. Ndithi kuwe ndilambile. Kumele ndifumane nje isonka. Uze uthi. Udinga ntoni? Imali inoyidingayo. Ndithi ndidinga iisenti ezingamashumi amabini anesihlanu kuba ndithenge ilofu yesonka. Ndilambile. Uthi wena. Nazi ke iisenti ezingamashumi amabini anesihlanu. Ngoku. Iisenti ezingamashumi amabini anesihlanu. Unokwa ngamandla okuthenga ilofu yesonka. Soloko ndinamashumi amabini anesihlanu ndinayo. Luqobo olo. Ndingavuya kakhulu ndime apha ndinamashumi amabini anesihlanu esenti nelofu yesonka sibe siphayana esitratweni. Ngoko malibe njalo igama lakhe. Wena mvumela angene nje uvule la mnyango wokholo xa ethetha into ibe yinyaniso. Xa ekuthembisa uyazi uba luqobo olo xa ukholo lubambelele kuloo nto nganawukuxoka uThixo. Gqityiwe. Ngoku ndinamashumi amabini anesihlanu esenti. Ayonto leyo endiyicingayo ndiyayilawula la mashumi amabini anesihlanu esenti. Ndihamba ndiphume emnyango ndivuya. Ibe ngathi sendinaso isonka ngokuba ndinexabiso lokuthenga isonka. Ngoku ukuba ndinokholo umsebenzi kugqityiwe. Ukuba angavula la mnyango angene ngaphakathi andinika ukholo lukaThixo entliziyweni yam kugqityiwe. Xa ndinomkholwa ngenyaniso kungangenzeki ngelo xesha. IBhayibhile ithi uMoses wanyamezela ukumbona lo ungenakubonakala. Abaninzi kuni bayibona imithetho elishumi ibonisiwe naseLouisville kwithuba esithile ingumfanekiso omhle. Ngoku Moses wanyamezela ekuboneni lo ongenakubonakala. Lo ongenakubonakala wanyamezela, uthetha ukuthi wabambelela kukho oko. U-Abraham xa wanikwa isithembiso xa enemishumi esiqenqane esihlanu emdala, xa wayezoba nomntwana kunye noSara, kwakugqityiwe. Layure u-Abraham wavula intliziyo yakhe, umnyango wakhe wokholo lwathi kuya ukwenzeka. Kwaye njengoba wayebamdala, iBhayibhile yathi zange bebuthathaka, zange athandabuze ngokungakholwa, kodwa waye esomelela ngokholo emdumisa uThixo, ngoba wayesazi ukuba unako ukukwenza oko akuthethileyo. Lukholo lo. Yadlula iminyaka uSara ngekho mahluko, zange ginxaginxa thandabuze kwizithembiso zikaThixo ngokungakholwa, kodwa wayesomelela ngokukholwa emzukisa uThixo. Thina esizibiza uba singamaKristu, siyamvumela uYesu ukuba angene ngaphakathi, ndithi ndingumKristu. Kwaye ungathandazelwa ngokunjalo uthi ewe Thixo kwenze. Kwaye ukuba uphila ngelo xesha ngoko nantsoko ingxaki, anawulibala, sawuphinde ndibuye kwixesha elilandelayo. Yabona, ayilokholo. Kumele umvulela angene uthi Nkosi nanku umnyango, ngena uze ulawule. Ngoku xa ehamba phayana ekwenza oko ngonaphakade, ndimiye emnyango ndinkqonkqoza, uzama ukungena komnye umnyango omncinci wokholo. Angasebenza kuphela ngala ndlela, loo nto gqityiwe. Ngoku xa ndihamba ndineshumi 25 sesente esandleni sam, oko ndizawuthenga sisonka. Mele ndibe namandla okuthenga into endiyifunayo. Kwaye xa ukholo kubamba intliziyo, akukho nto ishukunyiswayo. Umsebenzi ugqityiwe, Thixo kwenzile. Gqityiwe ngonaphakade, ndiyehla phana esitratweni ndiwele umfula, ndihambe phayana, ndiye ndilamba ngalo lonke ixesha. Andikasifumani sonka, ngalo lonke ixesha ndihamba ndiye ndivuya, ngokuba ndinalo nawamandla exabiso, isiqinisekiso sokuba isonka sesam. Oh, malibongwe igama elingcwele. Phamba ndifike phayana, ndingafika ndine-cramps ngenxa yokulamba. Mhlawumbi ndingabe sendityhafile. Kodwa ndilwa indlela yam, ndiwela phayana emahlahleni, kodwa soloko ndibambelele kula 25 esenti, isonga sona kumele sifike. Nantso kaphi khoyo. Soloko olakholo olubambelele nje ankile, oogqirha bangandijikela phantsi, yonke into kubonakala iphayana, ndiza kuphiliswa. Thixo uthilo, ndiyamvumela angene mnyango nentliziyo yam. Kholo lwam ndinikele kuye, kwaye nike zonke izithembiso, akukho nto ke ukuya kuphazamisa kuloo nto. Ipha ukholo, mnyango wokholo. Bangapha amaKristu abamgcine ngaphandle? Bangapha abantu bePentecost abamgcine ngaphandle kulaa mnyango wokholo? Bangapha abantu bamaBaptist, amaRhabe, amaKatolika, amaMethodist kulaa mnyango? Oh, minintsi iminyango. Khona enye ndifuna uthetha ngawo, ngumnyango oya kulihlo lakho. Kwaye wena uyimfama, wazi uthetha ebandleni namhlanje, yimfama ngokomoya. Bendithetha ngenye imini andingenawutsho ukuba ngokuphandle, kodwa kumzalwana uStockman phana nabaninzi abanye, uLeo noJean nabanye phayana, kweza kuthi kuba kuthena abantu bakwazi ukuzibona izinto, kuthena bakwazi ukuqonda. Ditsho la mfanekiso kumele ushukumise izizwe. Kwayiphepha ndaba linakuyigcina wathini uGeorge J. Lacy phayana olipolisa FBI mhlekazi uBrenham, loo nto leya izawugcinwa phayana kwiintsuku. Kodwa kuke kudala nje nje ndafumana umemezo phayana, acinga uba kuyinyaniso, cinga phayana ngehlwembe lisePortland, cinga ngexhwele liphaya eIndia, cinga malunga nalanhlanzi incinci iphayana emfuleni, cinga malunga nokholo olungenakonakala. Kodwa uBruce ngokunjalo akakwazi ukuhamba nje abuyela ngasemva. Khona into nje ebambela ngasemva, yintoni? Bebesazi ukuba uEliya umkile. Zange bazi abanintsi babo, zange bazi ukuba uYohane wayephayana waze wanqunyulwa intloko, zange bazi ukuba uYesu umsindisi wehlabathi, zange bamazi banguye wade wabethelwa emnqamlezweni ongcwele uPatrick wayethile ibandla lamaKatolika waze waqhankqalaza ngokuchasene nayo. Kodwa emva uba efile bamazi ukuba ungongcwele, babengamazi ongcwele ade afe amke. Bamazi ongcwele uFrancis noAssisi ukuba wayengongcwele elwa ngokuchasene namaKatolika, ehamba eshumayela enebhayibhile esandleni sakhe siyezantsi phana emfuleni eshumayela. UJohn Ark wasindisa iFrance, elanenekazi lalingongcwele, wayengomoya, wabona imibono, wayengumfazi ongomoya, wava izithunywa zithetha naye, waliva ilizwi likaThixo, wayibona imibono. Bathini? Bathi ligqwirha. Ibandla lamaKatolika lamqhubela ezantsi phayana baze bamtshisa, lambingelela wakwenza oko, waze wakhalela inceba iminyaka engamakhulu amabini emva koko baqaphela ukuba wayengongcwele. Ngoku benza inguquko enkulu, bahamba bayokhupha umzimba walambingeleli phayana, bayomtshisa ezantsi emfuleni. Inguquko enkulu oko, kodwa zange bakwazi oko. Wathi weza wahamba uYesu wathi babengenakukholwa, ngoba uIsaya wathi banamehlo kodwa banakubona, banendlebe kodwa bakwazi uva. Kuphela izolo ebusuku nje ndabona eBhayibhileni yam kwiphepha elibhaliweyo kwixesha elidlulileyo embonweni inkosi yanika yona, ndaze ndakuthetha ebandleni, ngoku wathi kum, yiya eAfrika buyele eIndia. Ndathi ewe nkosi. Xa ndifika ekhaya isithunywa senkosi sadibana nam phakathi kwamagumbi amabini, intsika ivela phayana kude ngasekunene, lo umnye obethe yiya eAfrika ngolwahlobo. Emva konyaka nje bandixela phayana kwakhona ukuba ndikulibele, zange ndikubhale phantsi. Xa bendihamba nomfana wam phayana ePortuguese, eLisbon ePortuguese, ahlaselwa kukugula ubusuku bonke. Senelandelayo xa ndingena phayana kwindawo yokuhlamba ndizoshawarisha, endleleni yam phayana kwama isithunywa senkosi phayana sathi bendicinga uba ndicela uba uye eAfrika kuqala. Ndathi inkosi, Thixo andifanelanga uba ndibe ngumkhonzi wakho. Ndathi ukuba uyafuna uphakamisa umoya wam unike omnye, ngoko ngabe kulungile kwentsuku. Ngoku ndenze amalungiselelo uba ndiye eAfrika kulo nyaka. Ngoku izolo ebusuku bendifunda embonweni uThixo wayesazi ukuba bendiza kusilela oko, kwaye kumbono endawubonayo izolo ebusuku ndabiza umzana uStokmani noLiyo onke abangqunga kulambono ndathi nizawuye eIndia kuqala nibuyele eAfrika yabona ndakubhala ngokwam ndayibhala ngokwamlando ndatsibela ebhedini apho bendihleli khona ngoku kusasekuseni xa kubonakala egumbini lam ndabhala phantsi kanye okwakuthethileyo wayendixela phaa ndakufunda kaninzi kaninzi kanintsi ndingakuqapheli izolo ebusuku xa ndibiza amakwenko phana phaa malunga nezinto ezibhalwe ebhayibhileni endandithe mazibhalwe ngabantu ndazifunda ithi ngoko yiya phayana ebantwini ushumayele kubo bavuya ngoku kwabonakala ukukhanya emva koko kundibonisa iAfrika emhlophe nemnyama ihlangene zange ndakubona jonga sekunene kuko oh amehlo ethu avulwa Thixo vula amehlo wam kuze ndibone mandijonge ngapha komdiyadiya wexesha Nkosi mandibone nje Nkosi oko kunqungileyo mandibone oko kuza kwenzeka xa ndicinga malunga nona mntu oyimfama okhoyo emhlabeni obonayo abengenakuqonda yabona uThixo makangene kulo mhlangano enze kanye ezi zinto wayezenza ngokwaye lapha phezu komhlaba yabona uYesu Kristu unyana kaThixo ophilayo simbone esenza ezi zinto wayekade ezenza ngokwaye lapha emhlabeni kodwa sekunjalo ke abaqondi kungabanjani ukuba amehlo ethu awavulwanga azavulwa kwezinye zeentsuku umhlobo wam kodwa kwabe sekudlulile ixesha ngoko xesha labe lihambile uyawucanga semva uthi uzama ukundixelela ukuba ubani bani nento enjeya noku noku ndibe bendingakwazi kwabe sekugqithile abakufumani ngaba niyayifumani le ndiyitshoyo iyabadlula loo nto kwaye ngokuba bajonge into enkulu ukuba yenzeke kwimbali kwikamva kodwa ingoku eyenzekayo kodwa basilele kuyiboneni uThixo ngena entliziyweni yam uvule umnyango wamehlo am ukuze ndibone kunjani uCleopa nomhlobo wakhe behamba endleleni phayana ngenye imini bevela eEmmaus okanye besiya eEmmaus kwaye besendleleni ezantsi phayana wathetha nabo wahamba kunye nabo wahlala kunye nabo kwaye amehlo abo okuqonda abe evaliwe xa wangena bonke bangena ngokuthula nje wenza into encinci nje ukuze baqaphele ukuba ke umntu onokwenza kodwa nguye oko kwenzeke emva kovuko lwakhe kwaye ngokukhawuleza iBhayibhile ithi amehlo abo avulwa wavula amehlo abo babuyele ezantsi endleleni phayana bevuya besithi ngenene iNkosi ivukile ngokuba ebenathi kuyo yonke le mini amehlo abo avula bafumana ukuqonda uYesu wethu angeza nalaphathi kwabantu enze ezo zinto ayezenza ngoko kwaye kwenzeka ntoni abantu bahamba beneengcinga ezithile hayi ngumntu okomoya nje ngumvumisi lo wana khona into eyenzekileyo ngala nto ukuba uThixo angavula amehlo ethu avume ukuba sizibone ezi zinto ezisemnyango la mnyango oya elihlweni usentliziyweni ayiyo le nto uyibona ngelihlo lakho uYesu uthe kuNikodimo ngaphandle uba umntu azalwe kutsha akanakubona ubukumkani bukaThixo awuboni ngamehlo akho bona ngokuqonda kwakho. Uyajonga ngamehlo akho kodwa uqonda, uqonda inhliziyo ngoku. Umnyango wamehlo akho usenhlizweni ngokuba ngumnyango wokuqonda lo. Oh, ndiyaqonda ukuba uYesu wathi uyakukwenza oko kumihlo yokugqibela. Ndiyaqonda ukuba ezinto uzenzile njengomqondisi wobuThixo. Ngokwahluka kanjani? Kuba inyaniso kanjani kuwe? Izinto zitshintsha kanjani? Uba amehlo ethu avuliwe unawe ngalo lonke ixesha uyakunceda. Umi emnyangweni wakho imihla ngemihla kodwa ukuqaphele. Ndava umlungisele ethetha into kungekudala nje ethe yandihlasela bekuzisezantsi empuma. Kwakhona indoda endala entsundu phayana engumhlekazi omdala bayangakwazi ukumfaka emgceni kunye noThixo. Wayengenakuya nje enkonzweni kodwa wayekunjalo yayengumhlekazi omdala kodwa babengakwazi ukumsebandleni. Ngenye imini wabuza umlungiseleni, yena nomlungiseli bahamba beyokuzingela kwaye wayelihlwempu nje elingakwazi ukubetha nto. Ngoku ngalaa mini endleleni eya ekhaya baze badubula ngomdlalo othile nje. Ngoku laa ndoda intsundu igama layo yayingugabriyeli, babembiza ukuba ngugebhu xa belishunqulela. Ngoku ahamba phayana edlala laa mdlalo behaga nemagxini. Ngoku wabuza umlungiseli uba Gabe ingaba ufuna ntoni. Wathi mna ndithatha indawo yam ebandleni ukuba ndiphile nje, kusasa ngecawe ndihlala ndigqibe. Ugabe wathi xa iphendula ubufuna ntoni, wathi ndifuna uhlala nje esitulweni sam rhoqo kusasa ngecawe. Umtshumayeli wathi mna ndithatha indawo yam phana ebandleni imihla yemihla uba ndiphile ubomi bam. Ngoko wathi uGabe olungeleyo, intoni eyenza utshintsho olunjalo? Oh bethu, sithethile ngako nje abantu abangcwele bayakwazi uthandazisana bazame ukweyiselana ebulungiseni. Wathi mhlekazi, yazi ndiyindoda elihlwempu andikwazi ukufumana nto nasekuzingeleni. Ngoko kumele nje sithandane ngokunjalo xa singabantu. Yayintoni? Amehlo akhe aqaphela, waqaphela phaa kulaa mdlalo. Awunawukwazi ukuba izinto zivela phi na xa ivalekile amehlo akho. Xesha elidlulileyo indoda ihamba endleleni yayo ecaleni kolwandle, ihamba phayana nje eyokuphumla nje yokuziphumza ngokuba wayethanda ukuva nje ukubetha kolwandle lubhabha phayana emanzini. Ngokunjalo ebukela neenqanawa zigquma phayana. Ngoku wayefuna ukuphefumla ityiwa, amanzi etyiwa. Wathi ingaba kuphumla okumnandi uba ndingaphayana enxwemeni lolwandle kwethutyana. Ndifuna nje ukuphumla, ndifuna ukuphila apha ecaleni kolwandle, ndibona zonke izinto ulwandle elinayo, isibhakabhaka esilihlaza nje ngoba siphileka phayana emanzini. Kunjani la manzi etyiwa kunjalo xa igxwabhazela phayana efike egquma? Wathi ukuba ndingama nje ndibukele phayana ukukhala kwezilwane zaselwandle ziye zantsi phayana enxwemeni lelwandle. Wadibana nendoda ezayo ityiwa endala. Wathi ingabuya phi na? Wathi ndiye zantsi enxwemeni lolwandle ndiyokumnandelwa nje bubumnandi bolwandle. Ityiwa endala yathi andiboni into engaqhelekanga ngaloo nto. Amanzi njengamanzi, isibhakabhaka sisibhakabhaka nje. Inqwanqwane yenye nje intaka, uyabona, ubone okuninzi. Yade yayinto eqhelekileyo kuye, yayingeyonto ethusayo kuye. Nantso ke into kuni nina bantu batshatileyo, nibona izinto ezilungileyo, imangaliso engcwele kaThixo ishukuma ide iqheleke kuni. Nibe ningasayiqapheli emihlanganweni, iqaphele abantu apho inkosi icala ingcungane ukuthetha kanye phayana esihlweleni. Wenza loo nto xa ehamba enxwemeni laseGalile, kodwa isithembiso siso asithethayo kuni ukuba uya kusenza. Ngabantu okokuqala bathi, oh, kwakhe kwenzeka, oh, kumele uba yinkosi leya. Xesha elilandelayo emva kwexesha bathi, hayi, yenye ke into ayenzayo, yinto eqhelekileyo, idlulile, awuqapheli, amehlo akho okuqonda, intliziyo yakho yavaleka kuko oko. Intshukumo, ukusikeleleka kokwazi inkosi evukileyo uYesu imi phakathi kwethu, kumele ithumele loo nto ukuchulumanca okukhulu. Ayiyo yonke into enokusichulumancisa kweli hlabathi, kodwa kwenziwa inkosi kumele kusichulumancise, kuvule sango lethu lokholo, na yonke inye into sithi, inkosi Yesu, thathu ndilawule, ndithathe wenze okufuna ukwenza ngam. Susa umona wam, ungaqondi kwam, susa ukuthandabuza kwam, vula amehlo am Nkosi, uze ube yinkosi yam. Xa ibandla linokwenza oko, sonke sihamba sizimfama, uYesu uyankqonkqoza emnyango kwaye simbekele ngaphandle, sithandaze kwethutyana nje ngoku sithobe iintloko zethu. Ngoku nje sithobe iintloko zethu nje ngesidima, mehlo ethu ajonge emhlabeni apho sithatyathwe khona, kwaye inyama ethile enokonakala kumele iziphumo ukuba sibuyele phayana kula mhlaba. Kuba kukhona umntu apha kule ntseni ofuna uvula intliziyo yakhe ngolu didi, uthi inkosi Yesu, phamisa izandla zakhe kuye, uthi Yesu, yiba nenceba kum. Thixo akusikelele mhlekazi, Thixo akusikelele. Kukhona omnye umntu, Thixo akusikelele nawe mfana, ndivula intliziyo yam kweli xesha, uthi inkosi Yesu, ndithathe ndonke, ulawule konke, ube inkosi yam. Thixo akusikelele mhlekazi, yiba inkosi yam. Thixo akusikelele nenekazi, yiba inkosi yam, inkosi yerhatshi lam, inkosi yokholo lwam, inkosi yamehlo am, inkosi yokubona kwam, inkosi yokuva kwam, inkosi yomdla wam. Izinto ezininzi esingathetha ngazo ixesha alinovuma, yiba inkosi yako konke. Thixo akusikelele dade, uThixo akusikelele mzalwane, ndithathe Nkosi. UThixo akusikelele mzalwane, ndithathe nje uba ndinjalo. UThixo akusikelele tate, uThixo akusikelele mzalwane, uThixo akusikelele emva phaya, injalo loo nto. Ndithathe kanye njengoko ndinjalo, uze undilawule Nkosi. Mandingakukhokheli, kodwa wena ndikhokhele. Hlekazi othile esithi, uThixo akusikelele mzalwane. Hlekazi othile besithi, waphuma esiye emadlelweni, wafumana nje ngenye imini, wabophela intambo phayana emqaleni, wahamba phayana edlula phayana. Xa wayedlula phayana, sisilwanyana sasikhokhela yena ngaphambile, saqale safika. Yinto eyiyo ke leyo, uThixo uyasibamba ukuze asikhokhele, ingabe sithi abamkhokhelayo. Nguye oyazi indlela, nguye akwayehamba le ndlela. Uyo wayenza hayo indlela, asiyazi indlela. Ngoku asina kusifumana isizathu soba sifuna ukumkhokhela. Masizithobe nje sithi Inkosi, apho ukhokhela khona ndiyakukulandela. Mhlawumbi ubungumKristu, mhlawumbi uKristu weze entliziyweni yakho kodwa awaluvula usango lwakho lokholo. Uthi Inkosi, hamba ngaphakathi kum, thatha konke ukuthandabuza kwami ukususa entliziyweni. Ukuba utsho uthi ndiyakholwa ngokunjalo nje uthi ndifuna ukunika oko Inkosi, funa usinika ukholo njengalamashumi amabini anesihlanu esenti ukuze sibe nesiqiniseko sokufumana isonka. Ngoku ngomthandazo kule ntseni abagulayo bawukufumana ukuphila kwabo, kholwa nje kuyakwenzeka. Ndiyawuhamba nivuya, noba kuyintoni na kuyakwenzeka. Ngokuqinisekileyo yintshumayelo esenze nje salunga. Kwaye kungaba ke senze okulungileyo xa sinokuthabathela entliziyweni. Sicela uThixo ukuba akwenze kube yinyaniso kubo ubomi bethu, size siqhele ukuba singathethi emva kwenkonzo ukuze singazihluthi iintsikelelo, kodwa ngokulula nje ukuba sizinikele kweli lizwi silivileyo umntu ngamnye. Kuzawuthethwa nomntu omnye kwenye indawo, omnye kwenye, umntu wonke ahambe ethule nje kunye noThixo ngokholo nangethemba. Asinakuncedana kodwa uThixo nokusinceda sonke. Kwaye wena awudingi impendulo yam, nam andingi eyakho. Sonke sidinga impendulo kaThixo. Wonke umntu kusuka kokuqala ukuya kokugqibela kwa uThixo usinike into emangalisayo, intshumayelo lena egqwesileyo kodwa elula kuthi sonke. Yanga uThixo angasenika kolo babalo ukuba ngenyaniso sivule wonke umnyango wentliziyo yethu. Mhlawumbi khona umnyango wokuqala ekungenwa kuwo, kube khona neminye iminyako engaphakathi. Ngoko simvulela yonke ngenhliziyo enyanisekileyo sithi Inkosi, ndilapha ngokupheleleyo. Intlangulo epheleleyo, undahlule ngokupheleleyo kuyo yonke into engeyiyo kaThixo. Yanga lena ingangumxholo wokholo lwam, bonke ubunzima buphele. Ukucula kanjalo kumbhalo weculo kwaye ndicinga uba wayelungile. Njengoba sivile uThixo nguThixo okhoyo, ayingoThixo wentsomi kodwa nguThixo wenza izinto. Kwaye into ayithembisileyo njengoba sivile uyilungiselele, xabiso lihlawuliwe ngokupheleleyo. Yonke into yeyakho, yonke into yeyam, kodwa kuqala njengoba sivile kumele sifumaneke enkosini ngokupheleleyo ukuze akwazi ukwenza igunya elipheleleyo phezu kwethu emva koko kunye nathi nangathi. Ngumcelimngeni onjani ke lo ukuthi sonke ngokuhlwa nje xa izandla zithe zaphakama phayana. Ngokulula ke kwathetha nje entliziyweni yam ndacinga kungamangalisa kube njani ukuba singashukunyiswa ngendlela enye ngomoya kaThixo. kuze ilizwi likaThixo lithethe nathi ukuba linento elilokuyithetha kuthi, ukuba ngenyaniso sihambisane nako ngaphakathi, ukuba le ayiseyo meko uba ilizwi likaThixo alisathethi nathi, singaba yintoni na, kungenzeka ntoni na kuthi. Kwabaninzi uthando lupholile, kodwa bakhona abantu ababuyela kuthando lwabo lokuqala kwaye balamkela ilizwi kwaye banelizwi inento eyayithenjisiwe kulo, ngoba ilizwi kuqala kuko konke nje lisisithembiso, ilizwi elivela kuThixo. Kodwa ngoko izenzo ziye zilandela ilizwi likaThixo, kwaye ndiyakholwa kuba ngokuhlwa nje kungekho kukhetha, kumele sonke sinikele ubomi bethu ngokutsha enkosini sithi, Thixo othembekileyo, wena uthethile nathi, kwaye ndiyakholwa uba kuyinyaniso ukuba sonke siyamkele inkosi, kodwa sikhe samvumela ukuba lawule ukuba agqibe kuba ubomi bethu, ngaba siye sazenza safumaneka okupheleleyo nakuye. Yangabe uThixo angenza inceba ukuba kungabikho namnye kuthi omkayo apha kungakhange kuthethwe naye, nangaphezu koko abengakhange enze sigqibo sokuba ikhonze inkosi ngokugqibeleleyo, ukuba angaba yinkosi kubo ubomi bethu ngokupheleleyo. Ngoko uzawukwenza kwenzeke ezukweni legama lakhe. Masimeni sithandaze. Mhlawumbi sawucula sonke unjengoko ndinjalo. Jengo kondinjalo kungekho kukhala, kodwa ikazi lakho laphalala njengenxa yam. Ngoko uthi mandize nko sindiyeza omva nakaThixo ndiyeza, ndiyeza. Sithoba iintloko zethu phambi koThixo wethu. Ngokuqinisekileyo kuthe kwandongamela nathi sonke kwasongamela ukuba uThixo usathetha nathi, kwaye ndithanda ukwazi kuba bangaphi kuni abathe bava entliziyweni zenu ukuba uThixo uthethile kunye nawe nangawe. Mandibona izandla zakho, meluba bambalwa apha ukuba sonke siyeza phambi kobuso bakhe. Ixesha libalulekile, ixesha lifutshane, akekho waziyo, kodwa sazinto enye. Ngethuba inkosi ithetha ngayo mele size silandele siphendule, xa inkonkosi mele sivule umnyango sivumele ukubangene simamkele emva koko ufuna udla kunye nathi. Ndiyazi uba abanye benu bathanda uba bathandazelwe baphiliswe, sakuthandazela oku ngomso emva kwenkonzo yakusasa. Namhla sivile ukuba konke kungantoni na, qhagamshelana kwethu kunye noThixo, budlelwane bethu kunye naye, konke sonke siyakudinga oko. Xa sithi sibande kakhulu yangu Thixo angafaka umlilo omtsha bomo butsha tsikelo entsha ukukhuthala okutsha ukuvutha enhlizweni zethu ingabe ngumlilo ozotyiweyo kodwa umlilo wenyaniso ovuthayo onika umlilo imbulelo kuye uThixo wethu masidumiseni sonke masikwenze ngenyaniso sisonke bawethu osemazulwini siyakubulela ngokuvela kwinzulu zenhliziyo zethu ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo lingcwele tsikelwe njani lesivunyelwa uba siyive inyweba enjani le uba usathetha nathi Nkosi siyavuma ukuba imeko ixelwe elizwini lakho imeko yethu idikidike ludwayinge simfama size njengale yure ngemeko yale yure Nkosi siyakuvuma oko kwaye siyacela namhla bawube nenceba kuthi ungene uzitshile ubeke isiphelo kuko konke ukunxunguphala o Nkosi ethembekileyo uye wayaphi na akukho tshintsho olwenzekileyo sivile kwilizwi lovula ngaba khona into engena ukwenzeka na kum Thixo wam into ebonakala ingena ukwenzeka kuthi inokwenzeka kuwe ngokuba utshilo elizwini lakho elingcwele thembisile ukuba uyakumhlanganisa uSirayeli kwaye nento ubuzile uba xa kubonakala kungena ukwenzeka kuni akunakwenzekana nakum hayi Thixo wam ayikho into engena ukwenzeka kuwe zonke izinto zinokwenzeka kuwe kwaye kuba siyakholwa ngoko uyakwenza yonke into kuze kuzukiswe kudunyiswe igama lakhe elingcwele Thixo thembekileyo ayisithe kumele baphumelelise ukuba sithe sakuvumela ukuba ungene wena uzawukwenza konke o Nkosi yam zenzele igumbi ngena phakathi kwethu ungene entliziyweni zethu phakamisa umnqamlezo wakho ukuxolela kwakho ubabalo lwakho ewe usindiso lwakho luthilwe ekudunyisweni nakusekuzukisweni kwegama lakho Nkosi ethandekayo thatha yonke indawo yobomi bam nobomi bethu uphantsi kolawulo lwakho Nkosi ngoba Inkosi ulawule misele Thixo othembekileyo asisengabethu singabakho sindisi sifuna ukulungela umjikelo wokugqibela ugqatso lokugqibela vula mehlo ethu inhliziyo zethu indlebe zethu umlomo wethu ukuba sikubulele ngoba uthethile nathi kwayilizwi lakho alibuyele kweli lambatha liyakuphumelelisa oko ulithume ukuba likwenze Nkosi fudumeza iintliziyo zethu yangumlilo wakho ungashukunyiswa Thixo wam sithathe phantsi kokukhokhelwa komoya wakho engcwele ubeke isiphelo kuzo zonke iintetho ezinganyanzelekanga Thixo wam yanga singalivi ilizwi lakho siwagcina amazwi akho siwenze ukuze wena uwazalisekise o Nkosi senze ukuba sithule ngokuba ekuthuleni siyakomelela kwaye ekubuyeni nasekuphumuleni siyakusindiswa. Hallelujah. Nkosi, ndiyakubulela ukuba eli lizwi liye labhekiselwa kum. Ndiyakubulela ukuba eli lizwi liye labhekiselwa kuthi sonke, uthethile nathi. Uzukiseka udunyiswe, malidunyise igama lakho elimangalisayo elinobuqaqawule. Sidumisa amandla egazi lakho, ilizwi lakho nomoya wakho. Siyakubulela ukuba usasebenza. Udumo nembeko alibekho kulo igama lakho elimangalisayo elingcwele. Hallelujah. Amen.